Demala Sokom is the answer.
Zibinda zonsenda yangana Natuluka pakonde Pomwe unkakonda kuyimba tinyimbo Tonde tamanda Pena tota manda mbuye watu Timbala meto kungola Na mavomeleza mtengo Chipirigiti Zoganiza mutu kuchuluka Kodi ndidala kwanji Didakula kwilanji Kwa wema Pamene ulipompa, ugwino wako singa uona Koma pamene wachoka, zambiri nzola kwika Wema ndikale bandi
Ndikale bandi, oh banda Oh wema, oh wema Nanga ninga konde bandi, oh banda Oh wema Yeah.
Zemara Succumb is the answer.